Osigia tena. Never took a time. Baby, never took a time. Ni kama generator, umeniwasha. Upo wapenzi nipo wai. So baridi ya sweta hii, baby tandasa. Mikono yako ni jedai. Niungeshe, nipuleze. Naraha zako, baby nijalize. Pigizize, nitulize. Likujo wala uzimu nimaleze. Niungeshe, nipuleze. Naraha zako, baby nijalize. Nibizeze, nitulize. Likujo wala uzimu nimaleze. Oh baby, hami. So kwele peze lako. Moto haupoi. Navo toka tamo yone wangu. Oh baby, hami. So kwele peze lako. Moto haupoi. Navo toka tamo yone maiji na venye raha zako nazifaidi hakwenye bendi wanafundi gaidi nitateseka tumu.